kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanara amma jil qaba akkamaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kanen filan erradebin isindagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqatumura saganta kenya takkan walin turtan sinafera am gara qopitanu tcein motumman nanu benishangul gumus gurmule hidattota sochi bilisumma ummata benishangul jedam walin wali galterra gahusa beksise jira nakormalka jalqaba torbanii kan nu erge keessaati kuno
mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gurmuu hidhattootaa sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz beenan waliin waliigaltee nagaa irra ga'uu isaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz aadde Tsahaayee Morkaa waa'ee kanaa ibsanii jiru.
አሁን ወደ ታድሶ ማከለ ገብቷል ማለት ነው
ጉርሙን እጣ በእንን ጅራም ሞቱማ ናኖ በንሻንጉል ጉሙዝ ወጅን ወሊገልቴ ነገርገሁን አመገረውይርቱ ሃሩም ሰዓት ሴነጅራ ወሊገልቴን ከንታይሰም ገረን ህደተኩን ሜሻሳ ለፈካኤ ነጋፊ ሚሶም በየትረት ወሊን ሆጀቹፍ ወሊገለኒ ጨራ ሆጂ ኡሙፊ ኢንቨስትመንቲንስ ወሊን ሆጀቹፍ ሄዳቶኒ ኢብሸኒፊ አጀጆን ወራና እሳኒ ናና ዳንጋ ሱዳን ትራን ወሊን ሴናኒ ጅሩም
አሁን ወደ ስልጣና ማከል ተጥቃቸውን ይዞ ገብቷል ማለት ነው 500 የሚሆኑ ናቸው
አዲስ አይ ሂዲአሮም ሰጉድች ኢትዮጵያ በኒሻንጉል ጉሙስ ከይሰጥ ዋን ኢጃራማ ጅሩፍ ጉርሙኒ ደቶ ተከነኒ ከነጉፈቺ ሱፍ ዋያላ ቱራኒፍ አሞሊ ገልቴን ነጋ መለቴ ፈሙኒሳ ነጋዋራ ቡሱ ፈለታጅ ንጅሩ አቀፉ ለሚዲያ ዋሳ ናኑ በኒሻንጉል ጉሙዝ ረት መጠን ፈሚቲ ፕሬዝዳንት ናኑ በኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦአሻሊያሰን ወሊ ገልቴን ነጋ ሞቱማ ፍደቶ ተግዱት መለቴ ፈሜ ዋምጨ ሞቱማን ረድ ዴቪድ አን ሂደቶ ታፍታሳቱሬ ከን ቦቀበይሰ ታሴ ደጀቹ አንዱ በተንጅሩ ሂደቶትኒ ጉርሙሪ ጥሎ ተከነኒ ወሊገልቴ ነጋ እርገመለቴ ሰኒቦዳ ለንጂ ሃሩም ሳፉደተኒ ሶቺ ነጋዋራው ቡሱና ንቻ ከይሰጠ አከይርማተን አዲስአይ ዱበተኒ ጅሩ አቀሱ መጨራሆ ጂ ኡሙ ከይሰጥሌ ቆደን ይቀባቱ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ አዲስአይ ኢምከነረት ተወገንቶተ ወራና ገሬ እጥቶተ ከናራ ዴቤርገቹ ዳፍ ጸራቂ ኢንታሲፍኔ ሚልኮፍኔ ጆተ ሙራሰዱረ ሞቱማና ነው በኒሻንጉል ጉሙዚፊ ሶቺ ዲሞክራሲው መተ ጉሙዝ ጉዴን ጅዱቲ ወሊገልቴን ነጋ ከምብራ መለተይ ፈሙይሳ ገምኒ ለማንዩ ኢፕሱሳኒ ገባስኔ ቱሬ ሐሌላው ጎታ ፍረንደርበን ናኑ በኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰትራ ወተማቱሬን ለሞትኒ ሄዱን አጄሰሙፊ ከነን ኩመን ኢባለካመን ቡቃሰሙ ለሞተ ከናሞ ገረቀይ ሳኒት ዴቪሱን ዴብሰኒ ዳቡዳፍ ጸራቂ ታሲፈማቱሬ ጀደሜ ገባሳቱሩን ኬኝ ኒያድ ተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቡራ
ወልገይ ሆገኖታ አፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ላልጭ ሱዳን ሚኒስትሪን ኢማላ አንቶኒ ብሊንከን ሐሳዊ ተደርበ እየሰንለ ገባሳ ኬኝ ቶርበን ከናከይ ሳቱሬ በፈቃዱ ዴስ
ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ወልገይ ዩናይትድ ስቴትስ ሲፊ ኦጋንቶታ አፍሪካ እረት ህርማቹዳፍ ዱፋኒ ወረም ያዳፍ ቀበኛኒ አፍሪካ ጅጅሩዳፊ ሆጀቻ ጅራኑ ሲመጣኒ ጅሩ ስርና ሲመና ሚኒስቴራ ኢማላቲ ገልማ ቤን ፍራንክሊን ከሰቲ ታሲፋሜ ካነረቲ አቦቲን ቀበኛ አፍሪካ በቀቡ ኦኒ ወረን አፍሪካቲ ዳለተኒ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ጉደተኒ ካንቲቦኒ ማጋሎታ አቦቲን ቀበኛ ቢየከና ወረን ካራሳ ሳይንሲቲፊ ቴክኖሎጂ ቲኒ በኩምሳፊ ማለቀ ሀርካ ቀባኒ አርገማኒ ጅሩ ስርና ከነረቲ ከነሃሳ ታሲሳኒ አንቶኒ ብሊንከን ኢማማተ ቡልቺንስ ባይደኒ አፍሪካ እረት ቀቡፊ አካታ ኢማማተ ዘና ኦጂራ ሆልቹን በርባዳ ሙረቲ ዱበታኒ ጅሩ ጀልቀበ በረከና የሙ አፍሪካ ኪባዳ ወታቱራኒ ኢማማተ ቡልቺንስ ኢሳኒ አፍሪካ እረት ቀቡሂ ሙሳኒ ካን ዱበታን ብሊንከን ኢማማነሱኒ ጀልቀተኮኒ አከጨላለሙ ደምደው ዱበታን ፓርትነርሺፕ ዮካን ወሊኖጀና ወሊኖጀኑ taanaan fedhii uummata biyyoottan lammanii guutuu rakkinaawwan fuula keenya dura jiranii hiikuu hin dandeenyu. Kanaafuu dubbiin waa'ee uummata Afrikaatii fi biyyoottan Afrikaa wajjiniin maal hojjechuu dandeenya jedhu malee maal goonaa fi waan jedhu miti jedhanii Blinken. Itti dabaluudhaanis hojii bulchiinsi isaanii guddina Afrikaatii fi hojjechaa jiru yommuu dubbatan tokkoffaa bu'uura dhaabbilee dhuunfaa jajjabeessuudhaa fi bu'uurawwan misoomaa irratti qabeenya keenya oolchaa jirra yookaan investi gochaa jirra. Kanaaf ministeera dhimma alaa keessatti kutaa korporeeshinii misooma maallaqaatiin qarshiin miiliyoonii doolaara 300 bahee guutummaa Afrikaatti wiirtuu galmee odeeffannoo yookaan daataa seentarii ijaaraa kan jiru. Lammaffaa hoggantoota Afrikaa ol bahaa jiran irratti hojjechaa jirra. Erga pirezidaantii Obaamaan hirmaannaa hoggansa dargaggoota Afrikaa uumanii asii hoggantoonni dargaggeeyyiin kutaa Afrikaa gammoojjii saaraatii gadi jiran irraa dhufan 1,800 yuunaayitid isteet keessatti leenjii beekumsa adda addaatii fi hoggansaa fudhatanii jiru. Kana qofa miti. Ji'a fulbaanaa keessa bu'uurri misoomaa yuunaayitid isteetsii fi Afrikaa dhaabbata Iloomiiluu jedhamu wajjiniin sagantaa haaraa uumuudhaan gargaarsa maallaqaatii fi teekniikaa akkasumas hojii uumtoota Afrikaatii fi gorsa kennuu irratti hojjechaa jirra.
Walga'iin hoogganoota Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa kun kanarratti fuulleffate ijoo keessaa hirmaannaa abbootiin qabeenyaa dhuunfaa Afrikaa irratti taasisanii. Kanarratti gabaasa Daaran Tiraayilan qopheesse jaallanneen dhiyeessitee jirti. Gabaasuma torban kana keessaati kunoo.
Wantoota ijoo kan Yuunaayitid Isteetsiin ibsi kennaman mala Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessatti daldala ittiin hojjettuu fi kan dorgomtuu ishee diinagdee guddittii taate Chaayinaa gidduutti garaagarummaa guddaan akka jiru mul'ise. Ittaanaa ministeera daldalaa kan Yuunaayitid Isteets Aaruun Vektaaraman ibsa dhiyeenya kana gaazexessootaaf kennan irratti yaada dhiyeessaniin kaampaaniileen Yuunaayitid Isteets ajajaaf to'annaa mootummaa jalaa bilisa waan ta'aniif jecha Afrikaa keessatti daldala fooyyaa akka hojjetan ibsaniiru.
There in Africa, not because the U.S. government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize
Afrikaa keessa kanneen jiran mootummaan Ameerikaa akkas akka godhan waan itti himeef yookaan eeyyameef otoo hin taane seenaan guddina Afrikaa waggoota kurnan dhufan keessatti ardii kana iddoo daldalaa barbaachisaa akka taasisu akka abbootii kaapitaalaaf teknoolojii dhuunfaatti waan hubataniif akka addunyaatti barbaachisoof dorgomoo ta'uuf jecha. Akkasumas walta'insi isaanii kan bara dheeraaf yeroo dheeraaf bu'aa qabatama lafarratti argamsiisuu danda'u kataasisus kanuma.
Kaampaaniilee Yuunaayitid Isteets dhaabbata teeknoolojii Chaayinaa guddicha Huawei jedhamu kan dijitaala hawaa Afrikaa keessatti bakka guddaa qabu fudhachuuf qophii ta'uu isaanii Vektaaraman ifa taasisaniiru. Bilbiloonni harkaa fi qaamoleensaa kan neetworkii 4G jedhamu guutuu ardii kanaa keessatti dhibba keessaa harka 70 ta'u garuu biyyooti guddatan tokko tokko keessatti teeknoolojiin Huawei ka biyya Chaayinaa dhorkamee jira. Sababiin isaas Chaayinaaf basaasuuf jecha itti fayyadamu yaaddoo jedhurraa kan ka'eedha. Ergaa Vektaaraman qaban kaampaaniilee Yuunaayitid Isteets fayyadamuun walitti hidhamiinsa dijitaalaa guddisuun waa'ee nageenya saayibarii hin yaadda'inaa ka jedhu ture.
Working together, we will advance our people's needs by supporting open networks built on
waliin hojjechuudhaan bu'uura nageenyaa saayibarii ka dandeettiif ijaarsa dandeettii abbootii qabeenyaaf kalaqaa guddisuu irratti ijaarame. Akkasumas naannoo investimentii odeeffannoo dhuunfaa eeguun odeeffannoon bilisaan akka dhangala'u gochuu dandeessisu deeggaruudhaan fedhii uummattoota keenyaa ni tarkaanfachiisna.
Kuusaa albuudaa Afrikaa keessaa baay'ee xiqqaa ta'an kan humna yookaan enerjii magariisaa maddisiisuuf murteessoo ta'an sanarraa Yuunaayitid Isteets fedhii ka qabdu ta'uu beeksisanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun bulchiinsi Baayden Chaayinaan hojii qabeenya kana baasu dhuunfachuu malti yaaddoo jedhu qabaachuusaa agarsiisa. Dhaqqabama gabaa Ameerikaa jajjabeessuuf akkasumas walta'iinsa daldalaa Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessaa qabdu kan ilaaleen aangawaan itti gaafatamtuu ta'an Kamil Richardson akka jedhanitti ardiin Afrikaa kun iddoo daldala jajjabeessaaf hawwata ta'aa dhufeeraa jedhan.
But I would say that perhaps one of the largest barriers to trade and investment
garu tari gufu wan gurguddo daldala fi investment keessa tokko hanqina buurale misoma ka xiyyeeffanno olaana bulchiinsa Biden keessa tokko ta'eedha jedhee yaada. Buurale misoma dhimma mootummaa keenya akkasumas kaampaanilee dhuunfaa keenya gidduutti carraa wal ta'iinsatti argannu ta'uunsaa hin ooluu jedhaniiru. United States hojiirra oolfama daldala walabaa ardii Afrikaa deeggaruuf bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii sarara baaburaa akkasumas buufata doonii dabalatee maallaqaan gargaaruuf qophii ta'uushee veektaraman agarsiisanii jiru. Investimentiin kunis Afrikaan sochii dinagdee addunyaa keessatti gahee murteessaa akka qabaattu gabaa tokkicha tokkummaa qabu uumuuf gargaaraa jedhaniiru. Richardson akka jedhanitti walga'iin gaggeessamu kunis kan of keessaa qaba.
We'll be announcing a lot of very high-level deal commitments. We want to generate interest and excitement. We want to get people's hearts.
Waadaa waliigaltee sadarkaa olaanaa hedduu beeksisuuf jirra. Fedhii fi gammachuu maddisiisuu barbaanna. Onnee fi sammuu namootaa hirmaachisuun dhuguma Afrikaa waliin tumsa haaraa uumuuf investimentii hojiirra oolchuu barbaanna. Akkasumas dhuma walga'ii kanaarratti pirezidaanticharraa beeksisa imaammata guddaa eeguu akka maltan hin shakkisiisu. Ammaaf kanuman jechuu danda'a. Waan labsamu dhaga'uuf hanga guyyaa sanaa eeguu qabnaa jedhan. Jecha biraan yoo ilaallee jedhan dhaamsa ijoo qondaaltota Biden walga'ii kana gaggeessanirraa dhaamsi ijoon Afrikaaf qaban Chaayinaa waliin yeroo dheeraa hojjetaa turtan. Garuu yoo carraa nuu kennitan nutis waan baay'ee qabna. Tarii kan isaanii kacaalu. Kutaan hojii dhuunfaan gaggeessinu addunyaa irratti isa cimaa yoo ta'u kalaqa ardii qofa osoo hin taane guutummaa addunyaa bifa qabsiisu lammiiwwan ardii Afrikaa waliin hojjechuu barbaannaa ka jedhudha.
Miseensonni paarlaamaa Itiyoophiyaa mootummaan federaalaa haala naannoo Oromiyaa keessatti ilaalcha akka kennu gaafatan Galmoo Daawit ka torban kana nuuf erge keessaati.
Obbo Bizaayyoo Daggafaa miseensa mana maree bakka bu'ootaa fi qindeessaa garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'uuf mootummaa gaafataa jiraniiti. Marii torbe irraa sadaasa 28 bara 2015 waajjira mana maree bakka bu'ootaatti gaggeeffame kanarrattis miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan kunneen ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu dhiyeessuu dabalataan dubbatu.
Marii kanarratti nuti ibsa ejjennoo kana jalqaban dhiyeesse jechuudha. Kan miseensonni irratti waliigallee mallatteessine kana tokkoffaarra kan jiru haalli rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ajjeefamuun buqqa'uun kun hedduu nu gaddisiise. Rakkoon uummata keenyaa boqonnaa nu arge. Kanaaf rakkoon kun atattamaan furame nagaan jiraachuu qaba Oromooni. Araarri kaabatti ta'e kun haaluma kanaan yoo dhufe irra barbaachaadha kan jedhudha. Cunqursaan hacuuccaan irra deddeebi'ee Oromoota walloo kamisee irratti gaggeeffamu dhaabachuu qaba kan jedhudha. Mirgaa fi faayidaa heerri mootummaa nuuf kenne itti fayyadamuuf akka baay'ina Oromootti akka qabeenya Oromootti nuuf mala. Isa kanaaf yoomiyyuu boodatti hin jennu heerri mootummaa haa kabajamu kan jedhudha. Dhimmi cimsinee kaafne dhimma daangaa Oromiyaa jechuudha. Daangaan Oromiyaa har'a haala nama gaddisiisuun karaa hedduu sarbamee jira. Har'a bakka bu'aan caaffee fi bakka bu'aan mana baree bakka bu'oota uummataa sarbamiinsa daangaa Oromiyaa akkanumatti ilaalee akka humtuu hin taane jedhee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kun nu dhukkubsee jennaan dhimmi kun xiyyeeffannoo akka barbaadu kaafnee fi Finfinnee keessatti haalli taa'aa jiru kun bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo akka itti kennudha jechuudha. Har'a yeroo sinaa bilbiltu kanatti manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hundarratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan poolisiin bakka hedduu dhaabatee haala kana sirreessuuf deemaa jira. Waliigalatti garuu maal hiikni kanaa boodatti deebi'uu hin danda'u afaan Oromoo. Anis koree ta'ee koree gamtaa maatii barattoota barsiisota ta'ee mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu keessatti waggaa 3 oliif hojjedheera. Dhimmi kun itti fufuusi afaan Oromoo itti fufa. Lubbuun Finfinnee jiraachuu fi du'uun Finfinnee Oromoo harka jiraa. Kanammoo seenaa yeroo dhiyoo waan ta'eef baay'ee walitti himuu hin barbaachisu waan ta'eef isa kana kaafnee fi dhimmi mootummaan hattoota isaa biyya isaama jiran seeratti dhiyeessuuf eegale kunis akka cimee itti fufu kan kaafnedha. Namoota heera mootummaa tuffattu heerri mootummaa kun nuun fayyadu bakkanumbo worra jiran kana kana booda oofsamuu fi hin qabu heerri oofooyyee saba tokko qofaa fooyyeessa miti guutuu biyyaatu maratee fooyyeessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaan kun irratti tarkaanfiin akka fudhatamudha. Nuti miseensonni caffee Oromiyaa gadadoo fi rakkina uummata Oromoof sagalee taatanii bakka bu'ummaa dhugaaf cimtanii hojjechuun akkasumas injifannoo qabsoon finne eeguuf ejjennoo haaraan akka gadi baatan kabajaan isin gaafanna. Dhumarratti kan kaafne nagaa fi araarri uummata Tigraayiif dhufe hedduu nu gammachiisee jira. Bifuma wal fakkaatuun nagaan araarri waliigalteen Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu qabaa kan jedhu jala sararree keenya jechuudha.
Miseensi paarlaamaa Wallagga Lixaarra dhufan aadde Beetel Malkaamuusi rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa ganna sadii oliif itti fufee jedhan ilaalchise. Armaan durasii miseensonni paarlaamaa wal dubbee irra turuu dubbatu.
Kanaaf dhufti uummata keenyaa kun waggoota hedduu lakkoofsise waan ta'eedhaaf daangaa godhatu kanuma irratti dhaabbatu nageenyi kaabaaf dhufellee naannoo keenyaaf illee dhufuu qabaa qaama kamiijin iyyuu. Mootummaan araara geggeessee nageenya uummataa mirkaneessuu qabaa kan jedhu irraa kaaneeti. Kanaaf haalli naannoon keenya keessumaa gara bidiraaroo darbe keessa ture haala ulfaataa ture jechaadha. Namni keessa irratti daangaatti darbameetu kan ajjeefamaa ture. Kanuma irraa ka'uudhaan mara geggeessineetu isa kana baasuu dandeenyu.
Tarii naannoo sanatti faa'i maltanii bittu waggoota sadan afran kanammoo asuma dhiyeenya kana gara Finfinnee teessanitu waan jiru hordoftu isin.
Dhiyeenyatti nuyi maluu hin dandeenye ni malee achuma dhiyeenyeen hordofna jechuudha. Naannoon keenya rakkoon keessa jiru imalchi rakkoos jiru laaluu hin dandeenye jechuudha.
Dhimma kana ilaalchisee dubbiimtoota mootummaa federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Yaa ta'u malee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf dhiyeenya kennu irratti yoo marii nagaa garee mootummaan isaanii shanii jechaa waamu kan maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi darbees rakkoo nageenya Oromiyaa keessaatiif himataman ilaalchisee deebii kennan gariin kun kan of ijaare waan hin taanee fi mootummaan isaan duukaa marii gaggeessuuf ni rakkataa jedhanii garuu gariin kamiyyuu karaa nagaa yoo dhufe mootummaan karri marii qabu banaa ta'u eeruun isaanii ni yaadatama. Dubbiima Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keeman Odaa Tarbiis himati kun mootummaan nagaa akka hin barbaanne kan agarsiisu jechaan VOA dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Garee miseensota paarlaamaa Oromiyaa gaaffii dhiyeessaa jiran kana kan bakka bu'aan kabajama Obbo Buzaayyoon roobii darbe maree gaggeeffame irratti afyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa kabajama Obbo Taaggasee Caafoo itti aantuun isaanii aadde Loomii Badhoo fi bakka bu'aan mootummaa paarlaamaa Obbo Tasfaayee Beeljigee gaaffii isaanii harkaa fuuchuun mariin haala furmaata egeriis akka itti fufuuf jirullee dubbatanii jiran. Miseensonni kunneen gaaffichaa dhiyeessan akka hordofan illee dabalataan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Nota amma ta'anitti tokkoon keenyaa fi yoo yaaduu dandeenyedha. Mul'ata muddee 10 bara 2015 halkan sa'a 3 VOA afaan Amaaraa irratti.
Gumiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hoogganoota biyyoota Afrikaa 40 akkasumas hoogganoota gamtaa Afrikaa gidduutti qabxata darbe as Waashingtan DC'tti jalqaban bakka gumiin kun itti geggeessamaa jiru Waashingtan Konvenshan Sentaritti qaamaan argamuudhaan achirraa nuuf gabaasaa turte waahilli keenya Tigist Gammee mariiwwan geggeeffaman keessaa ka gabaasa keenya ammaan duraa keessatti hin tuqamin hafe waa'ee nagaaf tasgabbii akkasumas hiriirawwan mormii biyyoota adda addaa naannoo waayit haawusitti geggeessamaa turan ilaalchise gabaasa isheen qindeessite isiniif dhiyeessina kunoo.
I am delighted to open this Peace, Security and Governance Forum.
Waltajjii Peace, Security and Governance Forum jechuunis nagaa nageenya fi bulchiinsa mata duree jedhuun kibxata dheengaddaa jechuunis muddee 13 waaree booda geggeeffame irratti nageenya fi guddina dinagdee wal malee koba kobaa deemuu akka hin dandeenye hooggantoonni marii sanarratti hirmaatan ibsaniiru. Tarsiimaan bulchiinsa Baayiden raawwii hojii dhaabbilee dimokiraasitii fi tasgabbiif nageenya gaafii jedhu jalatti waltajjiirraa gaafii ka'ee hooggantoota deebii kennan keessaa dura teechuun dhaabbata qarqaarsaa kan Yuunaayitid Isteetsi UNHCR Samantaa Paawer takka turan. Haasaa isaanii keessatti waan kaasan keessaa
in a situation where the rule of law is shaky or you see democratic backsliding, what is the first tool in circumstances like that often?
Yeroo bulchiinsi gaariin dhabame, yeroo olaantummaan seeraa dhabame, malaammaltummaan hammaate lammiiwwan gara diddaatti seenan.
kun Afrika
and what happens the crowd is fired on as it happens in so many countries in so many parts of the world not just in Africa there tends to be the excessive use of force
falafi
accountability around the excessive use of force
bifa gafi ta'in yesan dinagden biyi guddachun duromun nagahafi nagenya akasmas tasgabbi olantuma sera male inta ujedan tasgabbi fiduudaf nagahamir kanesudaf immo bala demokrasi durada abatan hanqisun barbaachisaada pulchin sigarenis kanaf gahe gudda tabata jedan hoggantota afrika olano sagantichirat hirmatan kesa presidentin somalia gafi halabiyisan kesa jiru kesmawo fintale yidan walqabate ka en debi rokinnan kasjedan
elite groups are there for ideological purposes. These are there for economic reasons. There are others who are there for grievances.
Kan imma ilal chatifi falasama siyasatif gara kana senan. Kan mo hammenya kanandura isan ragahitu gara akka kanat senan isan goda. Jedan. Egan formata barbadu kessattis kunundu lalamu akkaqabu ibsan presidentich. Mariga gefami kana kessatti dabbilen demokrasi misoma akkasumas ijarsi dabbilen nagaha babalina fintale yitifi jequm safuru kessatti kaheqabaniratti ballinan mari atamera wan nibrani waltajji kanaratti kai afrika kessatti hoggantoni yeron bulchinsa sani yero warrate wajira gaddi sani bahuddidun demokrasi dubatti harkisusati gamta afrika ra durata an gamticha musa faki mohammed hermataniru united states rice minister haja ala biyetti anthony blinken war hermatike sei karabratin afirra mumme ministra etiopia abiy ahmed fi jilasaniti fi godame mormudan hawasni oromo asnanno washington dc kesatti walgehin bakka ittigege fa makasmas wajrale motuma kambratti hirira gege sajrani
ትግራይ ከሳ ኢሮተስ ገባ ጅሩቲ ወልት ቡንስ ኦሮሚያ ከሳ አመሞ ጫላ ተማቻ ፉሳ ማዲ ኡዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ገባሴጅራ በፈቃዱቱ ቀብዬ ገባስቻ ጩንፌዴሳ ኩኖ
አከገባስኒ ማዲ ኡዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ጀደቲ የሙወልደቤንሲ ፊ ወልሉንሲ ካበ ኢትዮጵያ ተስገባው ጀልቀቤጅሩ ከነቲ ወልት ቡንስ ብራሞ በለቻ ደሜ ሞቱማ ኢትዮጵያ ረክነ ከሰ ገልቻጅራ ሙምቺ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ወልጋይ አፍሪካ ቲቪ ዩናይትድ ስቴትስ ረተርገመኒ ዋኤ ወሊ ገልቴና ገኛ ሞቱማ ፌደራላ ቲቪ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ወጅኒን ታሲፈሜ የሞ ኢብሳጅራን ከነቲ ናኖ ቢየቲ ኢሰጉዳ ኦሮሚያ ከሰቲ ተስገቢ ጠቢንሲ ደበላ ደማጅራ ቢይባ ኢነነ ሞታ ሚሊዮኒ ጥበቶ ኮፊ ሚሊዮኒ ድደመቀብዱፊ አፍሪካ ከሰለ ኮፍሰና ሞታቲኒ ለመፋታቴ ሙደመ በለቀበሳ ጋሬጎ ሳወኒቲ ፊ ሂደቶታ ኢሳኒ ወጅኒኒ ቀብሳዋጅርቲ ጋሬዋን ጎሳዋን ጉርጉዶ ቢየቲ ኦሮሞፊ አማራ ወለጄሳፊ ወሊመቻጂው ሰበበ ተጃጅ ሊብልብላ አዳንቺቴ ጅሩፊ ናሞኒሞ ሶዳ አሎባ ኡምሳኢራ ካንካይ ዋን ዳታኒ ጀጫ ዋን ኦዴ ፈኖ ሂንከኒፊ ሆኮራ ኦሮሚያ ከሰጅሩ ካናኒ ናሞኒ ዱአኒ አማማከታአኒ ባሩን እንደንዳምኒ ናሞኒ ሄዱኒ ነገኘ ኢሳኒቲፍ ጀጫ እኙማ ኢሳኒ ሂሙን በርባነ ጅራቶኒ ኦሮሚያ ሄዱኒ ሀሌላ የኛ ከናራውታሜኒ አከሚዳማኒ ኢብሱ ኢሳኒ ዳበኒ ኦዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ኢብሴጃ ጅራታን አናኪ ረሙቶኮ ሳዳሰ ድደሚ አፉሪ አጀቻራውታሜኒ ናሞተንዱአኒ ሶዶሚ አፉርኬሳ አባን ኢሳኒቲፊ ዱርቢኒ ኢሳኒ አከጅራን አሶሺየትድ ፕሬስቲ ሂማኔጁ ናሚ ኩኒ የሙዱበታን ወንቲ ሁንዱምቱ ካንጀልቀበ ሐሳ ሚሊሻና ኖቲፊ ፖሊሲ አዳ ኦሮሚያ ግዱቲ ታሲፋሚ ቦዳ ጀዳን እቲ ደበሉዳኒሲ ፖሊሲ ነዳ ሚሊሻ ገንዳ ሚሴንሳ ሰበ አማራታይ አጀሲ እሰቦዴ አጀቻን ቶርበንጉቱ እትፉፈ ጀዳኒ ናሞኒ ዲባተማ ለካማኑ ቄሳኒ ገለክሰኒ ዴሙዳፊ አከድርቀማማን ኢብሰን ጅራታን ኪራሙ ቶኮ ጋሬ ሂደቶታ አማራ ፋኖ ጀደቡ ሂመቱ ሰዳሰ ድደሚ ሰገል ናሞተን ጋሬ ፋኖቲኒ አጀፈማን ሄዱ ቄሳ ናሞተን አፉሪ አዋሉ ኢሳኒ ሂሙ ሆጀታ ሞቱማ ሳታኡ ሚሴንሳ ፖሊሶታ ሳታኡ ባርሲሶታ ሳታኡ ናማ ገን ሁንዱ መረቲ ዱካሳ ቱራኒ ጀቹዳኒ አሶሺየትድ ፕሬስቲ ሂማኒ ናሚ ዱጋሳ ፈይሳ ጀደማን እትፉፉዳኒሲ ኦሮሞኒ ፊ አማሪ ወጋባዬ ወጅኒ እንጅራታኒ ገሩ አከ አማካና ወሉላኒ ሂምቤከኒ ጀዳን ቡልቻ ኢቲ አናኒ አና ግዳኪ ረሙ ሂደቶታ አማራ ፋኖ በላለፈቱ gareen faannoo meeshaalee waraanaa ciccimoo kan hidhatanii waan ta'eefi qonnaan bultoota waan ittiin ofirraa ittisan hin qabneen walingitanu kan jedhani itti aanaan bulchaa aanaa Geetaahuun Tolasaa yeroo ammaa aanaan isaanii namootan aanaalee ollaa keessaa qe'ee isaanii irraa buqqa'an 31,000 akka keessummeessaa jiranii fi namootan du'an biroo barbaacha akka manarra deemanii sakatta'aa jiran dubbatan. Aanga'oonni mootummaa federaalaa dhimma kanarratti akka ibsa hin kennine kan gabaase Associated Press muummee ministeeraa Itiyoophiyaa torban darbe keessa diinonni ilaalcha finxaaleyyummaa qaban biyya tasgabbii dhabsiisuudhaaf yaalaa jiru jechuu isaanii ibsee jira gabaasni Associated Press kun. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baase keessatti godinaalee Oromiyaa 10 keessatti qorannoo taasisuu isaa ibsee bakkeewwan walitti bu'iinsi taasifamanitti humnoonni nageenyaa mootummaa, milishoonni naannoo Amaaraa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo siviilota irratti akka ajjeechaa raawwatanii gabaasee jira. Paartiileen mormitootaa, paartiin warraaqsa uummata Itiyoophiyaa, paartiin tokkummaa Itiyoophiyaatii fi paartiin innaat jedhamuu fi hoggantoonni olaanaan paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatuu fi nageenya siviilotaatii fi eegumsa akka taasisu gaafataniiru. Siyaasa hawaasa Oromoo keessatti beekamaadha fi hoggansa paartii mormitootaa kan ta'anii obbo Jawaar Mohaammed haleellaa raawwatame kanaan sa'aatii 48 keessatti yoo yarate namoonni 350 ajjeefamanii 400 ol kan ta'an immoo kiiramuu, horroo guduruu, kuyyuu fi warra jaarsoo irraa buqqa'uu isaanii ibsanii jiru. Mootummaan akka wanti tokko irraa hawwannetti fakkeessaa jira kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed haalichi dafee hin geeddaramu taanaan naannolee lammanii fi bakkeewwan biraatti babal'achuu danda'a jedhaniiru.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa bakkaawwan walitti bu'insaaf qe'ee irraa buqqa'uun uummataa jiru keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa uummataa dhaqqabaa akka hin jirre waldaan hakiimoota Oromiyaa hubachiisee jira. Kanaaf jaarmiyoonni tajaajila fayyaa biyya keessaaf ala jiran akkasumas kanneen sadarkaa addunyaa bakkaawwan rakkoo hamaan jiru kanaaf birmannaa akka taasisan xalayaa iyyataa ifatti facaaseen gaafatee jira jaarmiyaan kun. Jaalaneen pirezidaantii waldaa kanaa Dr. Balaayina Hilataa dhimma kanarratti dubbistee jirti. Qabiyyee xalayaa iyyata jaarmiichaa ibsuudhaan jalqabu Dr. Balaayinaan.
Yoo kana ibsinu baafnee akkuma beekamu naannoo keenya keessatti sababa adda addaatiin walitti bu'iinsi jira, waraanni jira. Sababa kanaaf tajaajilli yaalaa uummata keenyaaf kennamu irratti dhiibbaan jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemira. Deeggarsi godhamu immoo bifa saniin qixa saniin deemaa waan hin jirreefi miseensota keenya naannoo kanneen irra jiran irraa ragaa argannuuni inni kun yaachisaa ta'e waan argineef. Hawaasni biyyaalessaallee ta'ee idila addunyaa dhaabbileen adda addaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii deeggarsa akka godhanii kan jedhu kan ba'u.
Iddoo akkasii keessatti tajaajila silaa kennamuu jedhan kan akkamii fa'i?
Inni tokko utuma hawaasni qe'eedhaa hin buqqa'inii utumaatti jiruun sababa dhiyeessiin yaalaa dhaabbilee fayyaa hin qaqqabneef akkasumas immoo sababa dhaabbileen fayyaa waan saamamaniif waan gubataniif ambulaansotni waan gubataniif karaa adda addaatiin hawaasni qe'ee jirullee akkaataa tajaajila idilee ittiin arganneen jira. Inni kan lammataa hawaasni qe'ee isaarraa rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee iddoo adda addaatti argamuu hin jira. Qabeenya ittiin yaalamuu qabu manan qabu iddoo inni jiru sanitti dhukkubni adda addaa hin jiraata. Warri hordoffii yaalaa qabanii addaan kutu, warri qoricha fudhatanii addaan kutu, bakka namni walitti argamee jirutti iddoo bishaan qulqullaa'u hin jirretti dhukkubni daddarbaan akka gara kaasaa hin mudata. Hawwanni iddoo sanitti hin da'u, ijoollee ni dhukkubsatu. Keessattuu daa'imman hanqina nyaataa qabaatan lakkoofsaan guddaa ta'an jiraachuu isaanii ogeessota keenyarraa hin odeeffannaa. Daataan nu qaqqabullee hin jira. Kuni bifa kanaan itti fufaa yoo deeme hawaasni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'aa yoo deeme hawwatnii fi daa'imman hanqina nyaataatiin miidhaan itti qaqqabu du'aatiin saniin wal qabatee dhufu cimaa deemaa gaba biraatiin tajaajilli idileedhaa addaan kan jiru yoo ta'e yookiin karaa guutuutiin kennamu kan hin dandeenye yoo ta'e du'aatiin miidhaan qaqqabu dabalaa waan deemuu fi dhaabbileen keenyaa tajaajilli keenyaa yeroo dhuma nagaatu haala inni keessa ta'e hawaasa tajaajilu hin beekna inni nuti immoo sababa kanaan yoo miidhame miidhaan qaqqabu baye guddada mi tan kakaba jurulle jurachu sanu akka oge tafayya tikke quba qabna kunni akka busayro kanati bewallate bakka hedirchi rafu guddata yu matarati darara gajira
Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Galgala Kesa Salama Folakka Jalqabe Hanga Sasadit Sambataf Dilbata Satellite Dan Saganta Dabars Kanarra Asratra Wata Kanisin Kesumesse Antujube Horati Qopibori Tin Wolitdebna Nagatbula